umwezi kwa mukaga seka njisi mukaga nalianga nesite boni ebongereza naduka yo tapite queen kumashira nga serebu wange Jackie Chani tombo wange tekeza wongo cha ucheni njaka tukule siya femu umwezi kwa chuni kawa jita nowe ya tupisini moko ya sini teka keso wani
nalia mama nalia mafuta buto ndese ne sukari joke lalari zijite kukakari na ye kumatiro kukira aji kufutari hey, no no you got a nice body you got a soft body you got a beautiful face lady you got a nice body a soft body Nalia mama Nalia hey! Nalia mama
Nalia ngakumu kuyege
Nalia na honoria
hey!
Nalia mama
Nalia ngakumu kuyege
Kulisto Samu Nomu mihirubi na ite naini Tulimu sound kaba straight away okay. Alikuwa toko switch alibanga koseza mubwa Kumutusemba bati likuwa soso kwaniwa Olimuombe funge jana chanjiwa Oponyeza tonila neka pala gankula Kodera katima nonja zero kuandula Jakuchimba kubelero manikiwa mukambala Kukua pabu, kutuala mukirabu Kuhonye tabu, kuseko jiribu Kutabile kutebo, tutambulie mulimbo Katua kubila jambo, lafya fenawe suje tambu ze mirambo Tumatila mkwati
Venebo mbuma sweet